Omega Records Production.
Genesis Exclusive.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
It's been the future, you know.
I'm always with my friends. Cinema kufaka kwa zero, no. Hapa mutima wako wenina. Yeah. Na misoze zako zepaka. Lelo tulia. Kulia kwenye gulwangwa. Kwa sangwa vya zeta faya.
Exclusive to Zayd Hype Mag.